Yowe tie for Ojim Renidru, Nanyame is CSC Bishop Movie Supoko Ajimai, the Assems from Ko Ebrayne. For Bikacha and say, Assem na to me one neighbor, Yanko Fanya Yasem.
Can be Bishop Radi. And any panty, and our tenancy. A year or no on Yanko Pony. Now, no, so say, Nasa Ubisana undim shamu. It can be bitchin. Can be bitchin. I hear that was sick. And so I had a fufro. In him so woundy and shamu. Unjay Sara, obey the fufro, ya brabo. The Ashaw and Macha and Sabeka. The old man is why I am him. A fat to me and near Bedia said the moon. Fabibia the moon. Not show the animal yam. Oh, yes, Christo demon. Amen. And I'm praying a me on shrub. A doing munyam coupon on shrub. If I saw a dual command, no bibia did ya yenichi. And they should be bibi. Kakrebia. Say any jim wa a radi any baji yehu. Ya na mo yina ya de ya yin shaya no wansi mo. Anso ya dea a radi shaya yin se ya no kase eh na mi mei. Inti omu ye dey. Omu ye dey. Yisi ya bibia fa yuna hu. Pacho yebe shaya yuna. Chapter 1. Ene dea nye yuna ne tiyo. Sa wa yi wa YouTube ne shaya. Se radio so na wo hwe se sunday nyumra de na ye hwe ne na wo hwe ba bia wo bia enye yuna ene eyewu na urade ne ukasa pacho to asoma me
soriku ni pro kesi ni no pay mu ma wo mu se boni afro aba me ene ye sori
yesi ko na ko ka asempa eche enipa ewe ye mre we mu sense ene oma bebre ne dia e koso e wo sa ewe ye mre we mu obi oho akwa so fit time e wo ne ye bo ne so aso dem ya akra kitikiti nanso bepem samri onim die ntia okwa sori nimo bebre na urade show na ni da wo so sa won so kakra na wonim no obeka bibia kire obi osuma yona ene una osuma to asuma e
ena you na sure
say akọ tafe enye yona ka minim sese etimi dwane firi nyankopon ni ehe fa na obekọ urade hu yona to asuma osu dwane firi nyame ni sa na osu yo sa won se otikem ude nye ni pani nyina akra de oben won awrade asem pese wo ka bibi chire no eye wo se bisa ne se ndin di sen na fa asem no tu aso wo be mia wa no saa de beko obi wo area mu awrade pese wo ne ne kasa wo be mia wa no saa chese santi mpo no wo pese wo ben sa nipa no ye na so wo jani awrade no wo nso wo se wo men sa nipa no ana akoba se e wo se wo ka bibi e de chire no na mi asem ba onche ye na ntia bi Baby, I want to be a young and you. Woo and a radical such room. Was it can some cheer nipa when you were more area? Oh, my own woman were jumum. Which me bought him or this ah, need him pour on cansome ninchen, no kunum pour on cansome ninchen, ne bump pour on cansome ninchen, and nina mere some bounty. Only you na cassai, and ne one drew so. Aha, you na so is old Janifra a day in my day.
Lupa
na yesi konini wi kwoka asampa ne kire omu momu nse enioma bia omu ye no ewrade wa hu die na so pese omu sesa firi hu na atumi aboa omu nipa bebre ni wona e wo ntwetwede Oza metai kan obo okrampa. Ofa no ho so high pa because na sorry dem ne sofo no ne mpana no. Enti ombu obi a. Obe kanyam so achem kan emse na ni odo be hwe no hwa bebo bru muntimi ntwa so nka. Enzo ni kwan se basa. Ni kwan se basa. Se dia bibi oho a wutimi hu nipa mo bo mu no saa na obi nso a wo ma ne muso na on person ofo nyame asem no. O so hu ni mobo na wo kan bibi di chirim. Na ready person you na ko kan bibi adi chirim wo mu. Na nso osori se okọ tasis. O hu ni sem bi se si okọ tasis na ana oyẹ dan ana okọ furu ye. Awurade ani nji dia wo ye no. O so ofori nyankopon asem. Osu unti min tun sam fro biso meti nyame ansem. Osu un pese obi ti sa wu wo ye nyankopon dia. Obu okra bo se omu hu sa ombe di mi rof, ombe chichi mi. Ombe se, "Hey! Nyankopon ni nji hu sa." O pese wutumi bie wa no. Na wo kan bibi, adi chire obi a oben wo. Ani obi a woni na hia da ko pe, na wo kan wa kuma se kan bibi chire. Unim di enti a woka saa wo unim ebi e bibi enti a ebi kura na nipa ne time aka kura no enwa to pese wo ka bibi chire no ususi da bi onka ana waka wa no tu osuma yona no yona de ne hoti se de awon so di ohun ya enti osani koyopa ene okoto se tas exchange bi siwa e ko tasis ene okofuri to asumaye
ama a amriye di be bo e ponzo
wa ma you na want to know mun pode ni tiriye ise ke de se radi so bi so bi moje firi ni so ni ho entimi ni se nya hakura bibia chiri no na wo su dia ofuru ya ene ofiti ase dani tumi adi adi chiri no and no more because I won't tell you. And I don't want in India, oh, yeah. I don't want to tell you, oh, yeah, see. So I remember when you are bound, once you know, such a woofy baby, I would you know. Next one, I'm all be baby or person who flash here, a young. Oh, man, from my boy. So now I don't. I'm confused, I know. Also, what does this? Yes, I can't anyway. Also, what does this? I feed them from my pa and I elbow from my cassia to us my and was here a whom by a tree and what a punusu. A shano a yet he said, yet she said, Babu to cry, and I said, a bear them cry. And koye ye, and yes, I need a fruit saying, a ye. Now, so not and call ye, ne a son, Jonah. Aso di awache ewa akraho akraho di erade di agro omo hu wa otu ono hu hi erade bibi oho na wo ya ene na semo bo okoko sachi hu free hu na hu hi ano on penisa enti sa na yona so ye ye na wo jai se onko ba bi erade so onko no okko ba bi ope uye bebre de bia utimi san obi hu obra nyankopon pese wo kana sempa di chire no watina se abedu sa abra urade point obi chire ten bia ehia o asempa ne hu hia o se bebi ya no aka o si se de bia anye pe o e de bi e da boni o e de bi o ho a emwa na urade ko anu nim nipa abra bo ani to ka bibi chire wa o so di so nti nani abre nini ifo boni nani abre se wo so musachira yo na se ho e de minya nya ready kura nti oye bibi wo ensuo no so ma afi de nani pe wo munyina wo musuro tua so afi obi a fre ni nyame nyame ahodo ohima de besiye okaje bechaza semana enimu nane na anyame kronkron ehunhun bi ewo obisu wo obetumi aboa no edu nsa no obi a nyame a wosum no ofre no na omu nim se nyame konkru bi ana tumi nyina awura bi na wa wosu no enipa bi ekọ osaye mu nti wa wosu no nipa ocho friasie ka bibi chi nipa bi anya se awurade ani bebre osu fisa na samsi etwa se onipa wu preku na owu no chi no atemu nti wo hwe am obi oben wo akọ osaye mu o sha mo bia wo betumi aka bibia kire no anante wo se de ositi no yankopon ni nji hu na ni bre bra you na yes ade no nti o ma e shen no she sem from me boy no beka se butu obia yem sisi no shen no obia e fre ni nyame na de obefre o yankopon no wada you na wada obi fere ni nyame won so fere won yankopon yi wada to asuma yi eh yesu nyame an hu yehu kado waya mankofo ni nyina suro to mu sisa nyoma egu apunu ehyan nu no egu apunu mo ka se bi a nyoma ni mu duro na e ma sa de ni si mo mu ni se yankopon bufu yona se onkoye de oso onkoye yen sheni oma bi nsu en she bibia pepepe anya sabo se ni oma bi kosu su ni ma de kro na e bia awurade ni nche dia wo ye no won ka so abrabo na ni betin abrewo su se wan nanti ya en na wo ka wan tum su wa afoforo ho so na ni betin abrewo su omu to to ni oma e wo sheni mu gu ye to asuma me stubborn oko oko da hati oko oko tasis
na
obi san se o repair na wo da hati se so pro na na se e bia obadwin na ya to oha nti wo obi e fere ni nyame e bia wo yankopon ne de o yekese e obeboa ye wada pese o chire sey sori na fere no ono ana asem ni fere no to so afi o mu se o mu be twi tonto no ma shade ani nti a o mu bre wo sa bre ni sa no aha wa abo wu na wada sa no wada ti wo so na ade yabo ana afi o mu sise mo ha mo mo so so
na e na wo fi bai
afi o mu sise ah tonto na bo e de nti na abasa wo e de adwuma na wo yi free and you will be sad you na abon to as well very good okasa ya no mu tiase mu hu se aso din na abrantie we oje mu ma ye nyaso din mu ma emie ya no yen ka bibi nchi afofo yen hwe ya nso ya bra boye che eni o ma e ko su sese no un tina se na nwino hu mi de tem bia me tina se se pe na me sere rade yen ya ti ni din no omo ayen yen tumi nso ya bra bo mu ye na ye ntumi mwa wo muso mu nti ye no no muso ntumi nye den edwane emra erade nche ni o manyi na edi adanse sa wi ye na ben minim sa motia so obi a shankom ese 23rd 24th rapture ba minim sa muso motia ebinum ato omu fie o binum do omu ni omu ache enu akura anaju na ebinum omu emso mu ho ye wia ye ye hana ya anaju binum agada e wo ba binum omu tunwum asia yesu am se rapture eni owu nti eyese nipa bia de no be merade na watumi aboa afoforo nso achi wo efri ba bi mu hye fi se ekoso ba fo me bebam eye den ebeba ti nipa ti ye no ohu omu hu so the ordinary de che de che em se o ka so de cha no beku bi aya yipa o anya agro kra enti e wosi e hunse sa rapture no ni ewu enti e yesa ya brabo e shimi yi e shiye ye die ya na ya bo afoforo nso enti nkofo no e ka che ni se den wa yi enti se ye nya den pacho to asoma mi
na obisa nti e ji na ye nya wo
omune ne kasa nyina ne to atini nyina eguso ha ne papa ya wild enu msafe dani ya nyewo na po nanu enjumale mhm chese eye dan ya wo hu se ye wonu nti na sa de ne koso tia ne ye mu de munyi mintu nsuo num na po nanu nyuma mu na mu fa mu sen enko na enko fo no ehwa eya reho o de to azu
na me se
mi ti na bi ni ke si pa mo so mhm na so bi ni pa no mo ni bi na se ori sani aba asasi pese so se ni pa su e o ma reho se nti nsue se ye nyi obi entu ana mo anyi ni so amu nyina a anko mo du kuku so ana mo yi no to azu e omo hun sɛji so mu de ne tum nti afi omo asra urade sɛ mo mbu omo fo ɔyɛ stubborn ne papa ne ne kasa nti ɔno anim sɛ ɔno nti na saa de we nyina aba nti nyankopɔn ne hu hu anka ka omo nko akɔ mo ndu kokɔ no so na omo nyini mfiri mu na omo nko mo baabi urade sɛ mo mu nim ji a de urade dɔno na ɔtwe na so nti amo nim obedensio nim ɔnkɔ da kokɔ so or you stubborn or dark course or bad journey. And I was so dense, you know. And I read the course of my baby, I get giddy, 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 sack of him so me a day. And we need to. Yahoo's an in your body. And you may be a while on Fan Diagro. On Fan, you may be Diagro. A crown quite dear, who he an. Why would dear? And you'll be a one chain dear. Nti no ye yi ne wie ya na urade boto ne yem o se wo wo fa bibim kakra wo beko afi ye dina tum epono aye din wo kan ha ya hwe ne yi eni omo bibi otimi asore o nti ase na so di bi a wo ye ene urade twi adwene esi ade a e wo se wo ye so nti sha no so ni oma nko ya and time page when he said double by phobi na bi obi aye say dabi show life shanyo mo bi a wonam mu shabo ni su bi a wa fri ase wo da no ho akọ ho sha aso di bi a wo ye di tia de yakopon ene wo ka fe san yo man e bi a na urade chi obi bi se de be ya obetimi aboa yo mo bebre ye si en shira wo ka be du sa bi yo a dear people who are ready, person or your mouse, oh man, a coin. Oh man, a coin. And now, why are you conchining? A bomb pie. A what, dear be home? A bedu sabri, one saying unkind. Now, so go to, and a more be a person who to her. ka wo nsa kandadadada nti yɛnhyɛ no nso kristo som no ɛfrafra nneɔma bebree ɛfrafra nneɔma bebree biribi wɔ ha wotumi yɛ a ɛno de wo nhyira berɛw yɛne akɔtɔ nsuo no awurade ɔyɛ ɔdo wɔyi ne nyinaa sɛ ne ɔnim deɛ woayɛ ka meɛ nti Sana nsuo no enkowura ne hwini mu enkofa no enkokum no na wasiesie bibipa so ama ne nsuo no ensuo mu mpo ensuo mu mpo na Awurade asiesie bibipa pa ama Yona na wo de wo nyini so obetimi aboa wo obetimi aboa wo ama na broso mensuro memu brim de nyankopon pe na wo ye de nyankopon ope na wo ye na dia koso bia so no onja woda onja woda gana branti ana meka na sam no o abranti ekitu ase na wo hwe se na ye stadium ankasa na ho aye ma na mpanyimfo oman mu mpanyimfo mpanyimfo ewo ho na obi abejwa na wo ka nyankopon sam she se boy na sam no nyankopon ko na ti de oye yase se nam no so ma nipa bebre sa nyame nipa na wala typhoon du na no isun wo se hish boy ni wei ama nipa bebre ase sa won na twi na nyankopon ni de oye Awurade pe so mu yi Yona tum no no ni de waye no sisi aboa ama Yona ensuo ni mfa Yona nko ensuo nwura Yona nu eminimu ene ni hwinimu ema ni nwu ensuo ni mu no ni de a pe so waye bibi koso a aya nyantugo ase yona dia so din akofum batera di encha no na so din ni mu nyina no anka sa wo o pesa nko fo wo moni o so be wu wo nsuo no anka sa o si si aboa sa on chain o to mu a afi aboa no mene no na odi ni yem nansa awia ene anachu se de obenye urade bible na nsuo ni mfa ne nko ana asa abuo boni bi enku no ozum o ma ni ko di yuna yem e ma ni di na mi nsa o yuna yem urade boy ho ban bo nsu yem mpo urade boy yuna ho ban data amna mpo obo dani ho ban yesum sa nyame no ba bia wonam bia oka ho na obabua wo obeye wadom obeye wa fidi obone fo ahyehye akyekyere ade ato obiem to asomame okoshe bonso odi ayi 3 days very good me pese ansa na ebetimi aye clear no 52 nas me ehwade 52 nas me ehwade chapter 2 no On say yet dinya men jerade. Yo na na ebom pa ye wa pataye mu no. Wo di apataye mu dia wo so ahun hiehiem. Na obi su ukotob nsam jema e honya ahun hiehia nche apataye mu. Wo so nkoka asam ne nche nipa no. Aha. Your time in tea, or they be share a whole next time. Now, me person, you drew baby, I feed ye. A radish sign cassia, you're not dim rica. It's young boy next week, you're better also. After the stubborn man, a radical saya, and no sorrow coy. And tenacity, my own true son, why is city or the radical? A friend, ne, Jiddy say, who a radish should be over. A radiper say, oh, the okra, a day, a brain. Next week, when him say, radiadum, unu will be never, and I'm a which will be so YouTube amaneti bomodi wam fa obi ama wa ya so de ti erade me kan no kra chiro uf na upon ya na ofiti ase na woni nipa e dwuno ho next week ba kwa kwa mba bi ana next week ba mema ye sei next week no me better say na ya yi ade bi o YouTube na ya sha na me pese wo ye siti yo na okodi aboa na yem nansa na osori akọ wo de wonye sa. Odu obe won se eh se nipa etwa se yewu ana se rapture nso eba enti e wosa me hwe me life yi na me bua obi nso na ono so chi no ifi be bia o shi bia o hwe Ezekiel 33 verse 12 wa shwa mama the time in the Kameka, so be to me, I share my idea. Chapter 33, wow. Ezekiel 33, verse 12. Mhm. Ehn, obesa me ni pe hu. Se asoro aye ba. Ya soro de me yempanyimfo. Enu mfa ye nko have you. Nemu mi abrabo. Wacho won afi boni wana ntima enka se ukoye boni a enu anu no nko fu bi teachings Satan de wura wo mumu so mu cheche nko fu. Oso ona boni fu wo nya ni fu. Oboni fu wo nya ni fe. Na oboni fo wo nya ni fa wo wo ya de nya wo mpɛ wo gyae obi na no so ko hela o mpɛ enti wo sha ayi verse 7 ho no po se wan kan sam no no obi wo obi bisa ni mu gyawo no enti san se wo wo enti sa kyerɛ wadwe na nanti yi bo afoforo no so ntwo mu ho fitisa bredi komfa ni o man di agro emfa ni o man di agro fitisa bredi ko. But more than I saw, we're boa fufro. I'm on watch your moon, baby. Mushi, some man is a radi any angel. Now, I'm also or die, idiot tree. Your time in Tikate Catuanina, your mumpire. See a kind of bunny channel in the craft on it in his audio bunny betray. Our tear won't feed into any radin cassa. Oh, me, our no check. Oh, many papa be a co. Obro mu ni mo urade enne urade asema bonche ka che urade so mfa boni nchew fiti sabre de ko obebie wano obeka bibi di akira afoforo obehwe se obetwe akra am urade enko ofo no kro mu se akaka no master ni ba o enti wo mu ye busy wo mu ye busy anaju otu a ade achi a osan ye adwuma na wo die wen kitin kitin enna wo pese otumi tu asui. If it's the neko, ye bibi ma radi. Ene enipa, enka samfa Yesu Kristo. Na nipa unhu diya, da ye nima eye huwa, eba. Na Yesu suroboni, eche unfu. Mika aka di meche, radi mida wasi. Asama odi adumni. Mapayu maka meboni asho. Meto nsafro Yesu. Onta makuma mu. No mama mwadi yo. Om shemede. Mintu minkana sempa. Bebia menam bia. Mintu min dani tu minedi. Na minchia ni pase. Bibi wa ye ni mwa. Ehu. Mamin kama nuntu. Mamin kasa. Mamin kasa. Mamin kasa. Afi eja. Yeda wasi. Udo ye nti wama yati. Ukache izeke usu bebisa ni pamoja wano husu wanka. Ene yansu ni yeti. Yeni misa ya anka emu waye. Buwa ye ni nchuminka. Ewo Yesu Kristo dimu. Amen.
Amen.
May your juma meradi. May the mona mwa de yina. May ya mina juma. Namanyan in Samun Shira. Self remia bibiara. May the energy. Imagine it so. Oh, sunny day. I don't know. Oh, Adam Shira. Ebusu. May Juma may radi. May the Namwa dina. May you namin a Juma. Namanyan in Samun Shira. South Remia Bibiara. May the energy imagine it so. Oh, sunny day. I don't know. And now a frown, and now a frown, and now a cabby biatchel, and now a sin I need also. Was it then a war ye? And he found a war fa. Why no one alcohol more? Now come a duochi. So bet me a boar for fro. I'm on my journey from Bonnie. Ye a bomb pie. Who will be our ferry? Won't mean Kenyam, sir. And nay a bomb pie. Sle radi ho adom sle no ha kokodru onka asem no nche kanekra onka asem no nche enche nkrofo onka asem no nche nkrofo onka asem no nche nkrofo onka asem no nche nkrofo awradi muwa o amontumi ka asem no amontumi ka asem no ebrebiamu ani babia wo nam bia babia wo bia babia wo bia onka asem no Evangelion Crawford, Evangelion Crawford, Evangelion Crawford, Radina Wadu, Umbia Wano, One Cana Sampano, One Cana Sampano, One Cana Sampano, One Cana Sampano, Baby Aunambia, Baby Aunambia, Obia Vesianbia, Obia Vesianbia, Obia Vesianbia, One Casam Nuvanchen, One Casam Nuvanchen, One Casam Nuvanchen, One Casam Nuvanchen. Yes, sir. Ready. It's answers or no? We are sad. We are many echo. Obi Achiagra, a radiant Kunubia. Yes, I do two Amrama or better more. Don't you see our Baconusu? I mean to Frasier. Neck cancer panel. Sign our name Ukunuti. Sign our no irritate. Say na wo fear for wo no mute wo dwuma mo for wo no mute say wo area wo ba bia wo ye dwuma say na wo ka e dan na wo ye manipa hu de da yanim bibia e hu ba bibia e ye hu ba ani enipa nkasa fiti sabre bi ko men ka wa no dwumu da ka bibi cherade ka bibi cherade on si sa wo ti bia mo say na wo ti bia ani na na me dia ye question bi sa no Sawukuru, Oyere, Oma, Ufiafo, Wadumam, Weriamu, Eden Awoye, can be richer, will be our little bed. Mount Sasukura, our Yasu Christo, Sawansa, be one no, and Kawanuntu, and Kawanuntu, and Kawanuntu. And Kawanuntu, Kasampano, Babia, Unambia, Ebrebia, Kasampano, Echafufu, Eradish, so baby pizza, Sawanya, M. Wow, who watch him? M. Wow, Sansa Radice, say he's like a car, or baby sending one water.
Emma, Jesus Christ.
I am the animal. sɛ woamma wo ma ho ahia wo ɛwɔ honhom mu a wonda akɔra no wo sɛ mese woyɛ adeɛ no nyɛ na wode sie nnipa a wonda wo kra saa na woammoa wo ba a wondɔ no ɛfi sɛ woyɛ dɛn wo ba no ɔntena ha for good ɛda bi bɛba a wobɛfiri ha sɛ wɔkɔ agya wo sɛ wo na wokɔ agya no sɛ wɔnka asɛmpa no ankyɛ no a wɔammoa no mpo kora ama kwan da ne ho ma ahomane bɔn football ka asɛmpa no kyerɛ no ɛsiane sɛ ɛyɛ dan a daakye wobɛhu baabi a woba wo nti sɛ wowɔni agye a na woba wo baabi a wɔteam a ɛbɛyɛ wo dɛ bɔ mpa yɛka kyerɛ awurade ɔmmoa afiti saa berɛ di kɔ ɔdɔ kɛseɛ bi wonda n'adi mfa nkyerɛ wo ba wonda ɔdɔ adi a ɛyɛ adwensakyerɛ asɛm a wode ma wo ba ɛne awurade nkasa 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 ɔmmoa wo ɔmma wo ntumi ɛmmie w'ano ɛwɔ n'asɛm mu 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 yɛ kɔ so abɔ mpae yɛ ne nam hɔ a yɛ kɔ bɛn nyinaa no ɛyɛ sɛ ne nam asase no so kwa ho ɔnwomtoni ni bɛseɛ me nwuma ɛtena sɛ ne maka nyankopɔn kɛseɛ biribi nti na wowɔ hɔ nanso ɛbɛpem saa berɛ wontu ho ana mo ɛho hia wo mpo obi wɔ hɔ kaa sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a ɔyɛ a ɛkyerɛ sɛ ɔdɔ nnipa no wondɔ no wate wondɔ no sɛ wodɔ no a wobɛboa no ɛde no gyina baabi a ɛyɛ na bɛma no baabi papa ɛda a ɛdi akyiri ɛno nti wowobɔ mpayɛ sɛ awurade nyɛ w'adom sɛ ɔyɛ dɛn sɛ ɔyɛ dɛn awurade ma wɔdɔ ɛma no na wontumi mmoa no ɛmfa no ngyina yie na ɛda adi akyire no n'anim agu ase ɛda adi akyire no ɔnya baabi papa akɔ nkurɔfoɔ no a ɔmohu yesu kristo no ɔm sɛ yɛserɛ wo wode ma yɛnsan kɔ asase so yɛmpɛ sɛ yɛkɔyɛ asikafoɔ biom yɛmpɛ sɛ yɛyɛ ahiafoɔ na yɛserɛserɛ adeɛ na yɛmma baabi se baabi a wɔ homa nnipa na ɛwu o ɛna wode nneɔma di agorɔ saa no wankasa mpo wo ho hia wo wode dɛ biaa wotu ɔ no ɛnoɔma a wobɛyɛ asie nnipa nko a ne hia wo meka kora mere a hɔ mu sɛ biribi a ɛhu wɔ hɔ ɔmu serɛ awurade ɛnso na aka akyiri baabi a sɛ ɔmu nnoɔmu wɔ no nti yɛdeɛ medeɛ me ne womienu deɛ yɛda nyame ase yɛnkɔɔyɛ nti deɛ ɔwɔ sɛ yɛserɛ no no yɛnserɛ no ne yɛatumi ayɛ deɛ yɛ na yɛnkɔ baabi a yɛsu ɛne asetwerɛ bi a yɛmmɔ mpaeɛ yɛnserɛ awurade yɛnserɛ awurade yɛnserɛ awurade yɛnserɛ awurade ɔnyɛ yɛadom ɔnyɛ yɛadom mepamkyɛ o mpaeɛ a ɛho hia number one ani wei ne ɛbɔ no mekaa sɛ yɛmmɔ mpaeɛ sɛ yɛadwuma awurade mmie kwan awurade anka mobɛhu mpaeɛ ɛbɛbɔ no ha sɛ wɔbɛbie kwan ama wo a wobɔ saa mpaeɛ wei a wobɛnya mpaeɛ wei de nneɔma bebree ba nti mepaakyɛ ɔyɛ mpaeɛ ho hia na apart from sɛ wɔhyira wo no so no wo time so so a wonya baabi papa kɔ yɛbɔ yɛpɛo yɛmpɛo yɛbɔ yɛserɛ awurade wɔnyɛ yɛadom ɔnyi yɛmfiri bɔne akwan so ɔmo yɛnante wɔ n'anim yie yɛntumi mmoa foforɔ obi a ɔbɛn yɛ bi a yɛmmoa no yɛmmoa no yɛmmoa no yɛmmoa no yɛbɔ mpaeɛ yɛbɔ mpaeɛ awurade nyɛ yɛadom 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 yɛntumi mmie yɛ ano yɛnka asɛmpa no yɛnhwɛ yɛ abrabɔ mu yɛntwe yɛn ho ɛmfiri nneɔma bi a ɛmfra ho ne yɛnnante yie ɛwɔ n'anim na ɛda adi akyi no yɛde ma ngu ase ne yɛwu akyi no ɛnya baabi papa akɔ ɛnya baabi papa akɔ ɛnya baabi papa akɔ ɛwɔ yesu de yɛbɔ mpaeɛ ahomɔni mpo sɛ ɔmɔni abere ɛsɛ ɔmo ɛtamfo ba nti ɔmo no nso ɔmo pɛ dodo yɛsu yɛni abere yɛsu yɛsi yɛ papa ɛba nti awurade nyɛ yɛadom on say and din on my yen kotobonim on my yen buya nim guadia yenyesu on say and din kache radisa on show din on show din on show din Omu miti ya omu kwa, omu shishi omu shishi, di omu shia ni musebeti, enti omu fie wa Yesu di miyebo mpaye.
Let it be restored, O God.
Pray, pray, you are not Miss Mabanasa. And two will be able to 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 be able Adia yet the woman in Yamra. Ya bumpa in Nina, Bibia, Wobia, Yanka, Bia, can want some charade, Yadivia, can want some charade, Uchi trumpet, Yaria, Bibia, and Quancia, Bibia, Chuchanin, your time last to Chuchanin, 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 Yes, sir, so Jebe, any dear way to be. Set to say, Unquani, the old Casana, sir, and Tia Peso Shay, that you be who are Otibia, Radia and Huns and Jenny, how be am, Amani BM, Kodan BM, Sayahum, Sayahunamu, Tino Sawansu, or Jenyanidia, a Kukushia, a Tuncha. Yesudim, Etuncha, Yesudim, Adiabia, Nipanina, oh Nasa Frunisa, Yachum, Edina, Antina, Yesudim, Tumasaye, Yachum, Amania, Yachum, Kodana, Yachum, Pian Sabia, Dietia, Yachum, Adiabia, there was a mania, my Sanka, Pio Bina Dajatnasi, send you say YouTube, say. Say a radio so a radio yesterday. My ancient my dancey, I can see, my own yo to me, what to me no, what do you juma, a fitting remno, Kosua, Nafaya juma, our brabom, our sitram, my dear, to say, yes, so diacra, and your marker say, oh, yeah, and your master so, that shines wa, oh, yeah, no, and yet, to say, yes, so diet, Shaman, my dear, my ancient gentleman. To me, I won't need a dear Siabu Sabu. Me brow us away yesterday. Me counsel away yesterday. Me say what you might do yesterday. And she said, Pianya Qua. Don't let Tinipan Abu Sabu. Yet you chat to her. Yet chat to her. Yet chat to her. Yet chat to her. Yet chat to her. Oh, yes, you did. Oh, yes, you did. Oh, yes, you did. Oh, yes, you did. Oh, yes, you Jesus, my dear, yes, your fat to me be a domo, your fat to me be a domo. I won't want to do, I will see you, dear, every mudia, a juma mudia. You're coming in our money too, you're coming, say, Adam Sato, you're simple crying, fit is sabre, Jesus, in your crying, and Nini Penny. So I want any uncle point, dear, say, a cassay, Jesus, and I didn't know, America say. Ready to me, better say. Dear Washa Shache, Sabeka. Dear Akosua, Aha Wache, or said to a child. There was one here. One now, poor which men you never do Sabu on him. Kaiwan, Amen. Jonah Doom, Amen. Share one, Amen. Peter Wanja may be a crown. Well, ready to win him. The old poor, you may be a winning. Suffering, you know. You are wrong. Amen. And contenting. Amen. I'm with you. Amen. Hear your pa. Amen. And Kosopa. Amen. And Moyampa. A deepa. We shall change. And of course, we shall. Oh, Jesus Christ to him. Amen. 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 Amen.
Yo, it's here for dear Mary Maho Kayane, dear Betri. Nyamin Shaw Bibri, so Nyamre, it's here, Nyamia Sema, a friend, Bishop Mavis of Pokuachimai. I order a sapphire friend with Able God Believers Assembly. I ever uncry a blue my farm will call by. So, Pesawani Bishop Kasa, wubetumi anya no WhatsApp call so ɛwɔ saa number yi so 0243 983364 0243 983364. Na wotwe sɛ nne nso for afidie no to ha ne tie nyame asɛm kron a ɔde bɛfa no akoa so abrɛ yi. Nyame nhyira wo sɛ wotie yi.